kodwa nefef ngiyayiphuza, awu kodwa nemum ngiyayiphuza, awu kodwa nemut ngiyayiphuza, awu futhi negucci ngiyayithenga. Sambona ayibhubhu nayinsuku sayifonela ure n'wana wa modela, hey wa modela, hey n'wana wa modela. Awu woza wona gucci I do,
I do.
Woza wona mali I do,
I do.
Woza wona sama I do,
I do.
Lava tona vai tu,
washa.